Yalichotaka unyayo wala kunifanya zezeka. Haya ni mapenzi yanafanya nijieleze. Acha nijazama nyota ona ninavyopepea. Kwa kiringe maruani ameatuliza.
Shika hapa, shika pale,
taratibu na enjoy. Ndege nishanaza, sicho moi, ananifanya na enjoy. Baby, nasema, nasema, nasema darani wajue. Mapenzi unayo nipa, sitake mwingine mgawie. Nasema, nasema, nasema darani wajue. Mapenzi unayo nipa, sitake mwingine mgawie papa we.
Another Gbedu from NigerPickup.com.